Black Boys.
I'm trying to kick it, you, Mr. Miyagi.
Your eyes, so perfect. Your smile, the brightest. My queen, my majesty. Make a wish and the promise to grant it. For real, I promise to grant it.
Yanga lombe kubyo ina. Nange nkuwe kubyangi. Yanga lona nge style azo. Nange nkula gezangi. Sinamoko nange. Sinamoko nange chibubu. Sinamoko nange. Sinamoko nange chibubu.
Tombo wasi tu kozine. Tombo wasi tu kozine. Tombo wasi tu kozine. Tombo wasi tu kozine. Zinawe byange manya tuli gavana. That crossed my mind. Nakulwe twasi sinkana. You were dancing to the beat. I was watching from the street across. Mumutima na gamba. You the perfect choice. Katimbanya bazade ndiye yanjula. Let's dance off the night. Teli kwe yambula. It's reached to the L to the OVE. I want you yese Miyagi. Just kill this beat.
Sinamoko nange. Sinamoko nange chibubu. Sinamoko nange. Sinamoko nange chibubu.
Tombo wasi tu kozine. Tombo wasi tu kozine. Tombo wasi tu kozine. Tombo wasi tu kozine.
Siyasi. Ichimbo ya nyamu kanogu. Panyagala zenkula biku. Ichimbo ya nyamu kanogu. Panyagala unku kwateko. Tunka vya tunda zango mukazo mugomba. Kwenye kile liso nolo za kulimba. Tunka vya tunda sae. Tunka vya tunda sae. Sinamoko nange. Sinamoko nange chibubu. Sinamoko nange. Sinamoko nange chibubu.
Tombo wasi tu kozine. Tombo wasi tu kozine. Tombo wasi tu kozine. Tombo wasi tu kozine.